duniani lina kufa, eni kuite mpaka kufa. My own, yote me, mo bebe, jina gani la peke, ni kuite wewe peke. Yeah. Nisha jifanya ukiburi kugombana na we, ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umarufu pesa changamoto, ukiwa na vyongali umtoto, kukuowa we ni kama ndoto. Nice kama nimeshinda loto na nilicho gundua,
kapo yetu ya mama, ya mama,
hatari wakenyeshe mvua.
Minawe sa mama, sa mama, kapo yetu ya mama, ya mama,
tome dua.
There is something about you, girl, I can't live without you. There's no secret inside you, when I'm standing beside you. You're my beautiful onyinye, if I'm a man, I'm feeling you every day. She you're my man, now you make me fall in love, Obi Mo. Anticipating your special touch, Obi Mo. If I could define the way I feel, kuja kwako we, ima kwa naive di mwaga na hadi, finally on the way, ichorira pundua,
kapo yetu ya mama, ya mama,
hatari wakenyeshe mvua,
minawe sa mama.
Audhu bilahi mina shetwani rajim, ata tukikesha klabu asubuhi tupo gym. Nampenda tena na muheshimu, mkata shombo kipenda mwite ndimu.
Bombo clat. Mamacita, te quiero tocar a mi amore.